can hear me,
yeah.
Please give me a sign.
I go by the name of Alpha.
Can you hear me? Give me a sign.
Meet the sign. Dear Lord, even my juicy. Tulikuwa na chemistry kaya dawa na muguzi. Regardless of my flaws, magoti zingenda kwa flow. Na chat zetu zinge flow. But recently, nikaa nimeku resent. Ama ulisha vacate, na sija notice. Ni look deep within, maybe uliacha notice. Juni kikol, au shiki. Ama uli reply, ni missy ski. Then nipe sign, na lose hopeless. Niko sai, ama una time. Niku time, ile time, utakuwa na time. But na run out of time, niko kwa deep end. Karibu kuzama, so ni kwako ndio na depend. Najona nitazama, uko mbali songea. Tuna mengi ya kuongea, na hope unanisikia. Juu hope yangu inasinzia. This is more than just a music, hii ni sincere. Sincere.
If you can hear me, please give me a sign.
Nipe sign, nipe sign.
Anything, anything. And if you are near me, then please give me a sign.
Nipe sign. Nipe sign.
Anything, anything.
Unataka ishi na wewe bila issues na wewe. Nataka less of me and more of you. Na feel like a slave yet you paid for me. Daily request ya maombi, please pray for me. Years bado in account. Though najua struggle zangu na kupatia account. Ya my despair, na reason ya hii prayer. Nime come to an end, nime choka kupretend. A spiritual workout, a workout. Though nataka I prevail, I'm afraid neza kufail. Niko overshadow, Satan ame stick around. I guess ya ndo shadow, so a lot na go through. Dear Lord, come through. Hope yangu inasinzia. This is more than just a music, hii ni sincere. Sincere.
If you can hear me, then please give me a sign.
Nipe sign, nipe sign.
Anything, anything. And if you are near me, then please give me a sign.
Nipe sign, nipe sign. Teach me how to walk ndoni tembe na wewe. Teach me how to talk ndoni onge na wewe. Mini nani bila wewe, when your pot mean your pot. So break me and make me ndoni fanane na wewe. Teach me how to walk ndoni tembe na wewe. Teach me how to talk ndoni onge na wewe. Mini nani bila wewe, when your pot mean your pot. So break me and make me ndoni fanane na wewe. Teach me how to walk ndoni tembe na wewe. Teach me how to talk ndoni onge na wewe. Mini nani bila wewe, when your pot mean your pot. So break me and make me ndoni fanane na wewe.
Nip a sign,
nip a sign.